baenu ye uyu Enyandoro
Yeah,
so close Kataze tu kataze je Tusha sema tunachoka sana Boba acha mpombe na tumbako Hatupenda njo kukupotesha Haba toto muselulu Turizala kami na wesana Leo kama unakona Inate chika kukutumia baba toto mama Shijo jina yako paripanga
Ubazazi yaku
Panakusha njenji na mbule vive na kuta
Jene wale
Kima shiko kona punguza Lutu kumunchupa buna kwa Tushivumbule kile ni bule vima Italewesha mtu je Ile yako wee mashikio Ni amirame uge ni fantasy Tubana ngosu penda usanze Au penda usanze Nyaba toto wako Ushiba one vile meko Tana ishi kwa nema Jehova Ni kwa nema ala Acha lutu kutuwe miaka kubo Na ule vina kwendesha Changa soto dona ziki Ziki soto dona ziki Unipikaka pikaka Unitaka mikaba Chambula wakweto wa numba Numba Kweto wa numba Acha lutu kutuwe miaka kubo Na ule vina kwendesha Changa soto dona ziki Unipikaka pikaka Unitaka mikaba Chambula wakweto wa numba Numba Utapika kutapika busiku Asubuhi na wama ya nabude Bobo maiku maungu enemi Undongo paka maya baridi Unawaza kamina kupenda kasana Unalanda bongo Mine vitaka kuzala zala batoto Na babwa na bakachana Haka benzangu banabishaka Kasa unabwana yangu Unaonekana kasa baba yangu Labulevi unazeka afambi Masomo rifunda madiplome Upoteke mpombe yote Kecho kashi kene kane Utapeleka nini general Ile yako wee mashikio Ni amiranda unge ni fantasy Mbwana mwashipende usanze Haupende usanze Na batoto wako Ushiba unge vile meku Bena ishi kwa nema Jehova Ni kwa nema hala Acha lutu kutuwe miaka bobo Bena mule vina kwendesha Changa soto dona ziki Ziki soto dona ziki Unipikaka pikaka Unitaka mikaba Changula wakweto wa numba Numba Kweto wa numba Acha lutu kutuwe miaka bobo Bena mule vina kwendesha Changa soto dona ziki Ziki soto dona ziki Unipikaka pikaka Unitaka mikaba Changula wakweto wa numba Kama natoka, chachake makuta vya kuramini Kaputake, akirudie, akikute bukari Atakura kumisha ni chambule Kuritocha makuta wapi, ya kupika bukari mkuku Nasabake niko mtu, fami yangu techika minitesi Utanyuisha bule,
nimariki mtoto mtoto
Manipotese kwetumi,
manijike mshiba mshiba
Mchupa lutuku yotele,
kila shiku kapata Nikibana miri yolewa nikivwa yu
Yeah!
We wo mukidi mushibe naria
Wo wo
Upia babako harikuweka kulawa Onese pase ngine nilawa Ataye mwa hakuna kunawa Shetu kunona maiti kwa kana kule Kene ndandeke Hapa saso kikufa tushutuke Balo tacha kunyumba kuna keke Neno tacha batoto banamuke Maya siga twile bakunke Nakwenu nakwenu Bote basho na wa mikono Mikono kusema bana choka Maombi kumisa Acha sototo sototo sosora
Preni kefande
Acha lutu kutuwe miaka kubo Pena kule vina kwendesha Changa sototo na ziki Ziki sototo na ziki Unipikaka pikaka Unitoka mikaba Chamula wakweto wa numba Numba Kweto wa numba
Hapa Costa Senkantene Yeo dasi wakubiku yule Grand Village de Malemba Nkulu Mike Makema Manaja TikTok Mambai Wafachi Alfa Ndala Mfumu Armasha Gi Kazapa Fashion Zele Obuti Lionel Messi Papson Mike Sefa Mapika Pata Givenchy Givenchy Swag Ulamshikia baba yambo
Nyandoro
It's DJ Hero on the beat
Planet Records Production